Attend all the beat. Dango tweke se kubani na chenzu dollari kumbula. Nange nere se kubani na chenzu dollari
aroma.
Ama soga kuliku aroma. Kufa Kampala shi aroma. Aroma.
Obamu na mbalala, obamu na masaka. Chobo manya mwana mbugu miaka saka. Zenarisi kwa mulavu kwebu nyavitaka. Na yona kuwe saluti mchaka mchaka. Yeah, think about you always. Kuhirira kagalo, counting days. Mpebi janjalo, mkuwe maze. Tukola hana, never change my ways. Yeah, demu wachibanda tala wanaku. Okuja konga, tunude kukarenda. Demu wachibanda tabu wasafu. Kuochi manjiburi chibanda spenda.
Your body hoti hoti mumu sana. Boba soft, tovita kuwana. Should I dress bad, wenga Rihanna? Or should I dress indi Manubala?
Embassy.
Your body hoti hoti mumu sana. Boba soft tovita kuwana. Should I dress bad wenga Rihanna? Or should I dress indi Manubala?
Simu kuwindi mtu wa ya gala matiri bona. Nyumi real life weli muu genja gala vyona. Emi woke jifumbi wa mulunji jiri kona. Mtu wa lari kujenya njo vache chiri chona. Ogo ya gala tono wa nyingi kwata. Amazo gaiwe mjo mazo kuwata. Siburi ruvu wa mburu wangeke kukwata. Mweno sema yanja muli muru kwata.
Aumbuna mumbuna mu. Aumbuna mumbuna mu.
Kati tuko zetu dia.
Aumbuna mumbuna mu. Aumbuna mumbuna mu.
Tuko zetu dia.
Aumbuna mu. Aumbuna mumbuna ngiri mbuna mu.
Kati tuko zetu dia.
Kwa gala mu. Kumbula mu tesa tusechi mu.
Tuko zetu dia.
Chichoba dogamba. Chichoba dogamba.
The freshest nigga around town. Ah, aroma. Yo, King Kong. Ate, love is so, love is so, love is so.